Zephaniah 3:1. Wo kohlubukileyo nongcolileyo muzi ocindezelayo. Verse 2. Awuzwazwi, awamkeli ukulaywa, awumethembi uJehova, awusondelanga kuNkulunkulu wawo. Verse 3. Izikhulu zawo phakathi kwawo zizingonyama esibhungayo, abahlulele bawo bayizimpisi zokuhlwa, abashiye lutho ingomuso. Verse 4. Abaprofeti bawo bangamayiyane, nabakhohlisi, abaphristi bayo bayingcolisile indlu engcwele, bawudlovile umthetho. Verse 5. UJehova ulungile phakathi kwawo, akenzi okubi, ekuseni njalo veza kwahlulela kwakhe ekukhanyeni, akuphuthi, kepha abangalungile abazi amahloni. Verse 6. Nginqumile izizwe, imposhongo yazo nasezingosini ichithekile, ngichithile izidaladi zazo ukuze kungadluli muntu, imizi yazo iqothuliwe ukuze kungabikho muntu, kungabikho ohlala kuyo. Verse 7. Ngathi nokho uyakungesaba, wamukele ukulaywa, indawo yawo yokuhlala ayikunqunywa, kungenze konke engumisele khona, kepha bavuka ekuseni benza okubi. Verse 8. Ngalokho ngilindeleni, usho Jehova, kuze kube lusuku engivuka ngalo ukuba ngiphange, ngokuba kuyisinqumo sami ukubutha izizwe ukuba ngiqoqe imibuso, ukuze ngithulule phezu kwabo intukuthelo yami lonke ulaka lwami oluvuthayo, ngokuba wonke umhlaba uyakudliwa ngumlilo womhawu wami. Verse 9. Kuba lapho ngiyakunika abantu izindebe ezihlanzekileyo, kuze bonke babize igama likaJehova, bamkhonze ngenhliziyo yonye. Verse 10. Kusukela phesha kwemfula yaseKushe, abanxusa kimi ndodakazi abahlakazekileyo bami bakuletha umnikelo wami. Verse 11. Ngalolo suku awusayukuba namahloni ngazo zonke izenzo zakho ophambuke ngazo kimi, ngoba khona ngiyakususa phakathi kwakho abazidla ngokujabula, awusayukuziphakamisa entabeni yami engcwele. Verse 12. Kepha ngiyakushiya phakathi kwakho abantu abahluphekayo nabampofu, bayakwethemba igama likaJehova. Verse 13. Intsali yakwa-Israyeli ayisawukwenza ukubi, ingakhulumi amanga, kungafunyani emlonyeni wabo ulimi olukhohlisayo, yebo bayakwaluka babuthise kungekho besabisayo. Verse 14. Hlabelela ngokujabula, ndodakazi yaseSiyoni, umemeze Israyeli, uthokoze wethabe ngenhliziyo yonke, ndodakazi yaseJerusalema. Verse 15. UJehova susile ukwahlulela kwakho, ugxoshile izitha zakho. Inkosi yakwa-Israyeli uJehova iphakathi kwakho, awusayukwesaba okubi. Verse 16. Ngalolo suku yakuthiwa kulo iJerusalema, ungesabi Siyoni, izandla zakho mazingadangali. Verse 17. Jehova uNkulunkulu wakho uphakathi kwakho, iqhawe liyakukusindisa, uyakujabula ngawe ngentokozo, athule othandweni lakhe, ethabe ngawe ngokuhlabelela. Verse 18. Abadabuka ngemikhosi ngiyakubabutha, ababahlukene nawe usathwele ihlazo. Verse 19. Bhekani ngaleso sikhathi ngiyakuphatha bonke abakuhluphayo, ngisindise abaqhugayo, ngibuthe abaxoshiweyo, ngibenze indumiso negama, abahlazo labo lalisemhlabeni wonke. Verse 20. Ngaleso sikhathi ngiyakuningenisa, ngaleso sikhathi ngiyakunibutha, ngoba ngiyakunenza igama nendumiso phakathi kwabantu bonke bomhlaba, lapho ngibuyisa ukuthunjwa kwenu phambi kwamehlo enu, usho uJehova.